My beloved brethren and sisters, we've enjoyed.
Si oku ngah toko uo matu faafin, ku tau fefia iha konfenis fra fofa, ku toi fra tapu iha tapanikare sole ki, iha tau toe fra unga iha hilihana fra lelei lahi. Ku tau fra fono sen tako di fenisi iha fra taha tagi taha kotoape. Ko wa'ua tu e maunga helea ki he kāingalotu e siasi he fūnga katoa o e māma nei. Te tau fōki atu ki he tau ngāhi api. O ku mau tapohu atu ki ateki moutolu, o ku whakauri, ke nā whakahoko to kānga ia. O ana kuhike o ana tuku, i he lau mārio e konifeni sini o whakatamaki ia. O kumau whakatauanga te mō whakaonga e tatau e ngāhe magasini e siasi me ke hoko ko hatohi. Whakamatala ke o mō ngāhe whiawhaka whaamili api ke mō toi whakamanatu e ngāhe mea ko lea aki i he konferenisi. O kuhanga e he ngāhe mea ko lea aki he karulea takitaha. O whakafofonga ea ene feinga i he whaalotu ke whakahātu ai ilo tene tataki whakalau maarie mō whakatapu. Whakatupu haririhu, me toi leleiang ea ia ki mautolu i he kaha o. O whake ia i he merino, i he mōngahi api, e si kauhu se pāniti, o whake maumahu inga ia i he mōa waifi. Ko ia, o koloa peripere ngesi mahu inga taha, se ngahi waifi poupou i molotua hu se pāniti, o fie mau, hatokoni, tēnā o lava mao. Nga he mātua a ngā ofa mō hanga lelei, ki ho mō whānau. Ko ki nāu tōlu ai tōk tupu, kei tupu hake te nāu hanga o whakahoko e kaha o. O whaketāpu e ki ki mō tōlu he o tua, e si ku kaunga ngā ue o whiheina. O ku oulo tua mō kōre ia i he kurea whakamāwai kia te ki mō tōlu. I huafa o si siukalaisi, amen.